Jana kesho
nikumbushe,
sipokuwa leo kama jana kesho
unikumbushe,
siponiona leo kama jana kesho
nikumbushe,
sipokuwa leo kama jana kesho
unikumbushe,
nikumbushe hey, unikumbushe hey, nikumbushe hey, unikumbushe.
Leo nyota imenga, nasahau nilikotoka, na idhara umita, na mateso niliosota. Aye, ndugu zangu kinya, mafukara wananichosha, niache wafenanja, nijisifu nitawanyosha. Ye, silikuwa tukisumu bondo, chakula haina swaga, sitaki kula chapo dondo, nataka pizza na baga. Yeah. Uniepushe Maulana, nisishie njiani. Unikumbushe jana, kesho nipe thamani. Kwenye maisha ya muziki, ukiwa na upendo utaishi. Timu wazijenge urafiki, tusije kuona kwa kugombania viti. Eti nimuache mama kwenye viki, kisa mambo yangu yametiki. Kipiga simu sishiki, nikipokea ni muone kama shabiki.
Siponiona leo kama jana kesho
unikumbushe,
sipokuwa leo kama jana kesho
unikumbushe,
siponiona leo kama jana kesho
unikumbushe,
sipokuwa leo kama jana kesho
unikumbushe,
nikumbushe hey, unikumbushe hey. Nikumbushe, hey, unikumbushe. Nimejawa na kiburi, upole upo nami. Alo nifuza gadini mama, simwiti mami. Roho imejawa na uhuni, star na jonami. Nikipita na kagari vumbi, na tupia wathi. Niwe kama pita, kumkana Yesu mara tatu nikumbushe. Niwe kama Jona, kukataa kutumwa Nineve nikumbushe. Mwanabuja loni pesa poti, na mtusi mradi we kiki. Walo nipaji na mashabiki leo, na wona wanafiki. Siponiona leo, kama jana kesho
nikumbushe.
Sipokuwa leo, kama jana kesho
unikumbushe,
siponiona leo kama jana kesho
unikumbushe,
sipokuwa leo kama jana kesho
unikumbushe,
nikumbushe hey, unikumbushe hey, nikumbushe hey, unikumbushe.
What's up your records?